بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله صل وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أتنزي بالله تبارك وتعالى نامتنا مجه أغتالي مبكينديف تمولاجنا يا الله السيبين جلا نيمي ديمبي ونبو في محمد صلى الله عليه وسلم غي يسيمبيو مبنبي إلى يسيمبيو مبكى Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama chiri elibu liyenna aliku mwaliyo gudunia kuno Allah gwacha wadde obulamu okubeera nti amukkiriza olukkiriza olujjuvu abaddu bagenda kujjayo man qiyama nga bejjusa okubeera nti bayawukana ku nkola n'enjigiriza mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Tuulirangako ku kigambo kya Allah mu Qur'ani. Allah ng'atunyumiza embeera y'abantu gye bagenda okubeeramu yawman qiyama. Nga buli omu alumiriza munne okubeera nga ye yamubuza. Akaseera ke tugenda okubeeramu nga buli omu anoonya bufulumiro. Ku mbeera egenda okubeera enzibu Allah gye yagamba nti watara nnaasa sukaara wama hum bisukaara. Mugenda kulaba abantu nga batamidde naye nga mwana wattu amazima tebatamidde naye ng'embeera gye balimu olabira ddala abatamiivu naye Allah yagamba nti walakin azaaba Allahi shadid ekigenda obbatuusa ku mbeera efaanana bw'etyo ebibonerezo bya Allah ebiruma abantu bagenda kukoma ku mbeera eyo buli omu agenda kufuna gwalumiriza nti guwantuusa ku kino singa saagira bwenti saalibadde mu mbeera efaanana bw'eti yawman qiyama abamu bagenda okwejjusa bagendaga nti o ya laitani takhadtu maa rasuli sabiila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khaliila omuddu agenda kwejjusa nti singa yakwata yeekwata ku njigiriza n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama afaanana bw'atyo nga takyayinza kudda kugoberera oba kukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kasita atamukkiriza ng'akyayina obulamu mu dduniya muno tayinza kumukkiriza yawman qiyama oba ne waanaabeera agamba nti amukkiriza obukkiriza bwe tebugenda kumugasa fa idhan abooluganda abakkiriza twekwate ku njigiriza n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama obuwangazi Allah abutuwadde n'atutuusa mu nnaku zino kkumi ezisinga obulungi ku mwaliro gw'edduniya kuno ennaku zino kkumi z'ennaku ezisinga eri obuwangazi bw'omukkiriza nga yambaghi ilayhi kigwanira gy'ali okubeera nga agitahada okubeera nga assaayo amaanyi emisana n'ekiro mu nnaku zinene okuba ng'akola ebyo byakola nga yuqaribuhu ila Allah bimusembeza eri Allahu tabaraka wa taala by'ateekeddwa okubeera nti akola birina okuba nga birina obujulizi mu Qur'ani mu bigambo byesiba Allahu tabaraka wa taala era nga birina obujulizi mu njigiriza oba ahadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yenna n'akola omulimu gw'akoze mu nnaku zinene kkumi nga teguyiri ku njigiriza ya mbaka omulimu ogwo gugenda kumuddizibwa ne bwe kityo si kukola bukozi mu nnaku zinene kkumi nga bwe twagala bali tulina kukola nga tujja ku njigiriza n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama batugamba abavunzi ba Qur'ani nti ennaku zineeno Allah ze yalayira yagamba nti walfajiri walayaali lashiri Allah n'alayira ennaku kkumi okulaga obukulu bwazo yatwewaza Allah okulayira ekintu kyonna ekitali ye ate ye okulayira kwe tekulinganga kwa bitonde wabula kubeera kugulumiza nakulaga bukulu bw'ekyo kyabeera yayidde yagamba nti washamsi wadduhaaha n'alayira akaseera ako agaanti wal fajiri wal asiri oba n'embeera endala efaanana bwetyo abatalayiranga olulayiro olwaffe olw'okusinza Allah naye mu kulayira nga tumulayidde bal allayaate okwawukana ku bitonde laisa kamithlihi ye tayina mufaanana mu bikolwa byo mu bigambo bye oba mu kusalawo kwe mu mbeera za Allah zonna ye mwana wattu ate okulayira kwe kubeera kulaga bukulu wa nsonga eyo gy'akoze eki gy'alayidde anye batugamba nti Allah yalayira ennaku zinene kkumi ezisooka ku mwezi guno ogwa Dhulhijja obukulu bwazo n'obuzito bwazo nga bwe bwajja mu ahadiisi ez'enjawulo ez'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadiisi gye twalabye mu musomo gwaffe ogwasoose oba emisomo gyaffe egyakulembedde eri mu Tirimidhi nga hadiisi ntuufu eya Ibuni Abbaasi radiallahu anhuma agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yagamba omubaka wa Allah okusaasa n'emirembe ebeere ku ye ma min ayyaamin teriyo nnaku mu nnaku alamalu assaalihu omulimu omutuufu nga gukoleddwa fiihinna ahabu ila llah min hathihi alayaami alashir ng'omulimu ogwo gwagalwa nnyo maaso g'ekitiibwa allah tabaraka wataala teriyo nnaku zoyinza kulowoozaako mu buwangaazibu nga singa oba okoleddemu omulimu singa oba okoleddemu omulimu ng'omulimu ogwo gwagalwa nnyo ani agwagala allah tabaraka wataala omukkiriza okuli obuwulizi nti ani ayagadde allah kimumalira okukola okufiirawo okukola okwemalamu okukola n'amaanyi ge gonna abaddu bakoze okusanyusa gye bawasa afaayo okusaayo ebirowoozo nti waisizaala wange nayagala kino idi etuuse kati kanzu eno obwongo obwoteeka ku kitonde kinno nam buti ate singa okwagala okwo kwotegedde ayagala ng'okutadde ku allah tabaraka wataala ne bwe kityo embeera z'abakkiriza bo allah subhanahu wataala yasinga okuba omwagalwa gye bali omukkiriza embaga ne we yalikomye wano n'agamba nti ng'omulimu ogwo ahabu ira llah gwagalibwa eri allah ekyo kyokka kitumalira ne waba tatubulidde empeera egulimu ani allah yagadde ng'okola kusiimisa allah subhanallah omukkiriza ayina omutima omulamu n'aqiida oba enzikiriza entuufu wano wokka omubaka kye yasooka okwogera kimalira omukkiriza okussaayo ebirowoozo n'amaanyi ge okukola okusanyusa allah tabaraka wataala bangi bwe tukoledde mu bitonde wallahi ng'okusiima kwabwe kuli baid kuli wala nnyo bw'aba mukyala nga mwami gwagulidde afwan bw'abanga mukyala omwami amugulidde buli kalungi amusajja bangi batuuse n'okulya amabanja asanyusa omukyala lugoye lumulabikidde bulungi abadde agenda kugula butungulu n'ayimira nga waggulu batunda ngoye obutungulu n'atunda olugoye luno mutuufu ngaala alusaana mukyala we owaayo olugoye lulwammeka bwe nkuwanko ebinenzira nga nsasola mpolampola omukyalo ono essanyu n'asanyukamu okusanyuka kuno okusooka weebale munnaye engatto zonguidde munnaye weebale bwe bafuna obutakkaanya emu byasooka omumuga nti musajja gwe tulina kalungi ke wali ompadde siina kalungi ke nnali nkufunyeemu olaba embeera efaanana bwetyo nabwe kityo ebitonde bwetutyo bwe tufaanana enze bwentyo bwe nfaanana bwotyo bwofaanana abaddu bwebatyo bwe bafaanana abaddu hatta n'abeetaavu oli ne watuukanga buli lunaku amuwa sente olunaku amuwa sente olunaku subhanallah omuddu era afuna kali kati ulo ayagala kundaga nti mugagga nnyo ayagala kundaga nti wa abange tukole kusiimisa allahu tabaraka wataala tukole kusiimisa allahu tabaraka wataala tufunye ennaku zino tujjiddwa ennaku zino eno ng'akalimu konna kookola allah akaagala omubaka n'ata n'agamba nti omulimu gwonna nga talonzeemu nti omuddu omulimu guno in particular allah la omulimu gwonna gw'okola baabuuzibwa abalongofu abatusooka ki kye boogera ku nnaku ekkumi ezisembayo mu ramadan nga bwe baabuuza sheikhu ibuni uthaymin rahimahullah rahmatan wasia baamubuuza seeka ki kyayogera ku nnaku ekkumi ezisembayo mu ramadan n'ennaku ekkumi ezisooka mu dhulhijja abuuza nti ayuhuma afdal bamubuuza abayizi tizineene ennaku ekkumi ziriwo ezisinga okubeereza ebbeeyi ennaku ekkumi ezirimu lailatu lqadiri allah gye yagamba nti ekiro ekyo khayru min alfi shahr kisinga emyezi lukumi obuzito bwa tekyenkana bali kisinga emyezi lukumi ekiro ekyo oba ennaku ezo mwe tukinoonyeza ekkumi nenna kwekkumi ezaadul hijja ezisooka bino ebibiri nnaku ki ezisooka ezisinga obulungi ziriwo ezisinga okubeereza ebbeeyi omukkiriza zeyeetaddemu ebirowoozo ebigambo byali bingi mu bayizi ne ansi ez'enjawulo akheran seeka n'abawa n'abawa hadiisi eno yennyini ti omubaka yagamba nti maamin ayyaamin teriiyo nnaku mu nnaku al amalu ssaalihu omulimu gwonna omulungi fiihinna nga gukoleddwa mu nnaku ezo ahabu ilallah gwagalibwa nnyo mu maaso ga allah min haathihi l ayyaami l ashir ng'omuddu gwakoledde mu nnaku zinene kkumi eza dhulhijja ezisooka lwaki ennaku zinene ekkumi zisinga ennaku ekkumi eza ramadaan eisembayo mu ramadaan kubanga obulungi bw'ennaku zinene ekkumi eza dhulhijja obulungi bwazo bubuna ekiro n'emisana ate ennaku ekkumi ezisembayo mu dhulhijja zirimu ekiro kimu ekizifuula ez'enkizo zirimu ekiro kimu eky'okunoonya naye ekiro kizito nnyo eky'ennaku zinene ekkumi n'emisana g'ennaku zinene ekkumi mazito nti obulungi bw'ennaku zinene ekkumi bubuna emisana n'ekiro omulimu gwonna gw'okoleddemu walawu kababeere abafumbo essanyu wakati waabwe naye ng'enniya gye balina kufunamu mpeera newankubadde bamala bwetaavuwo nga ahadiithi we yajja musajja yagamba omubakasalama yali abalagirwa ensaddaaka ez'enjawulo naga nti wafi bida ahadikum sadaka omuddu okubeera ne mukyala we afuna empeera basahaba ne bawuunya musajja amala bwagazibwa ate afuna empeera nabiraga nti mumulaba mutya singa omusajja ono ekikola kino aba akikoze mu haramu ayinza obutafuna omusango nti bala afuna omusango naga nti wakadhalika era bwati bwafaanana era waakiteeka mu mbeera ey'okumala obwagazi mu halaali allah ayinza obutamuwa mpeera allah subhana wataala amuwa empeera nabwe kityo ekiro kyo kikozeso kifunamu empeera emisana kola konna ku lulimiru ebikolwa byo ebigambo byo embeera zo zonna abange ennaku zitambula buli olunogakko terudda kisobokera ddala okubeera nga zinene ennaku ezisembeera eri obuwangaazi bwange nga zinnaku ezisembeera eri obuwangaazi bwo nakyo tubeere nga tukozesa ennaku zinene kkumi tubeere nga tuzifunamu empeera omulimu beithinillah gwenjagala twesibirire olwaleero okubeera nga tuyitiriza okukola egimu ku mirimu gye tulina okukola mu nnaku zinene kkumi eza dhulhijja abadde okuyitiriza okubeera nti tusoma nnyo quran abadde okuyitiriza okusoma ennyo quran wallahi kyagalibwa mu maaso ga allah okusinga n'omuddu agenze mu jihaadi n'afiirayo nessente ze n'atadda byobyo ebibiri ne bitadda abasajja faqaalu basahaba hadiisi eri gye mbaddeko mu tirimidhi eraga obulungi bw'ennaku zino ezimu ku hadiisi eziraga obulungi bw'ennaku zino abasajja bamugamba basahaba bamugamba nti ya rasulallah awange omubaka wa allah wala aljihaadu fi sabiilillah oyinza otugamba ti newekubeera omuddu agenze n'alwana mu kkubo lya allah omuddu mathalan asomedde qur'ani mu nnaku zino kale asome peegi walawu nessu ya peegi asinga omuddu agenze mu jihaadi asinga omuddu agenze mu jihaadi ebitala nebimuyitamu amasisi ne gamuyita ku mutu omuddu agenze azze ebitundu ebimuazza bya kitundu omukono bagutemyeko amatu agamu bagatutte ennyindo eyo n'olubale omuddu asome nisfu ya peegi ekitundu kya peegi ya qur'ani asinga agenze mu jihaadi omubaka n'abagamba nti omubaka n'abaanukula omubaka n'abaanukula faqaala rasulullah saa salam nagamba omubakasala okusana emibere ku ye n'agamba nti wala aljihaadu fi sabiilillah kakubeere omuddu agenze mu jihaadi omuddu asome qur'an subhanallah ate bwekituukako qur'an laisa shay'un a'azam inda allah ekisinga qur'an tekiriyo bigambo bya allah tabaraka wataala bigambo bya allah subhana wataala kyekisinga ebigambo bya allah allahu nazzala ahsana alhadith yassa emboozi esinga okubeera ennungi mutashabiha mathaniya agitenze ebitendo ebigambo byayo mazima tebikubagana la yatihi albatil min baini yadayhi wala min khalfihi qur'an teriimu bukyamu bigambo bya allah qawlan thaqiila yagamba nti inni sanulqi alayka qawlan yagamba nti ngenda kukussaako ebigambo bizito obulungi obuli mu kusoma qur'an tubwogedde ebbanka buty ate obulungi obwo bwe bufaanana tubadde tubwogerawo bweru wa nnaku zinene kkumi buty ate omuddu أقسم القرآن منك زينك من يزد الحج قرآن منك زينك من يزد الحج سبحان الله ولوا بندو دلوا جن أقسم الجزو يا مكاغا نقبل نك أقسم الجزو ساتو ساتو الجزو ساتو ساتو الجزو ساتو ساتو أنا أجينا أقوم لكن نكوي كومي نقسم الجزو ما كومي أساتو قرآن يجسم ناجم لكم منك كومي منك كومي والله بوغازي وجنا na kufaye rimyo jawe lwachi tufiri do bulungi bokusoma Qur'an munaku zino abaddu tuli bagayav eri okusoma kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala abasambi ba maniyu tubamanyi abasambi ba Liverpool tubamanyi abasambi ba ne Qur'an tutuina budde wayo Qur'an tedi afuddeyo kujisoma abaddu balimbya bufuzi akaluka bali kumitwe okulonda oyinza obutakulabako oba kuyinza okutuuka ng'embeera gy'erimu gy'oli mutoyinza na kutekinga kapapula obanga osinkagana dda Allahu naye ogenze naki ennaku ekkumi Allah azikuwadde somera mu Qur'an nobeera nga bada sala osoma walau nobeera nga nisu ya page wallahi oli wabbeyi kyokola kya bbeyi maaso ga Allah akyagala nnyo mu nnaku zino kankwe kifananyi omuddu okusoma Qur'an mu myezi emirala gyonna n'agimalako Allah akyagala era omuddu ono Allah amwagala naye omuddu asomye peegi ya Qur'an tawezezza jjuzo asomye peegi ya Qur'an mu nnaku zene kkumi ate ekyo Allah akyagala nnyo in compulsion kuli asomye Qur'an ne waba agimazeeko wabweru w'ennaku zene kkumi ezadhul hijja lwaki tufiirwa obulungi obufaanana bwe buti Qur'an n'obulungi obugijjudde obubaka abagamba nti wala aljihaadu fi sabiilillah kabeerenga oli agenze mu jihaadi nabbi agamba nti zuruwatu sanaami eri ku ntikko entikko y'emirimu Mu'adhi agenda yamubuuza nti dulluni ala amali mbuliraayo omulimu nga emirimu gyema yudikhilna aljanna wa yubaiduna ani nnaar mbuliraayo emirimu mbaka gyembeera nkola omulimu gwembeera nkola Allah mpijjana Allah neesambye omuliro amugamba nti lakad saalta an amali alazim ensonga gyowuliza Mu'adhi nga nnene ajja amulaga emirimu emirungi nagamba nti nkubulireyo guli ku ntikko w'emirimu egyo nagamba nti aljihaadu fi sabiilillah nabbi anguleta mu hadithi ene comparison amulaga nti kati ono onaagenze mu jihad taina waagobera muddu asomedde Qur'an mu nnaku zinene kkumi teyagamba kusoma jimalako kyonna ky'osobodde okusoma faqra'u ma tayassala min alquran kyonna ky'osobodde mu nnaku zinene kkumi bagana ffe bangi basome juzu ssatu ssatu ffe tusoma kigero ki omwami mukyala we asoma kigero ki mu nnaku zinene kkumi ezadhul hijja Qur'an asoma kigero ki ye yali akusomedde tuyinza okwogera ku dhul hijja ng'obuwangazi bwe mumaze n'abaana be mulina omunaana baana babiri baana basatu mukyala wo tasomanga tomulyangako ng'asoma Qur'an naye ina amannya amalungi gaakuyita agakusanyusa subhanallah ayina byakuyita hatta abafumbo b'ewaana wakati waabwe nga fi lhaqiqati biriwo essanyu eryo lyoliyo liwulidde buti ate singa afubutukamu ebigambo bya Allah mukazi ono asome jjuzu kale ne wabeeranga ennaku zino asome jjuzu emwemu buli lunaku olowooza enjoyo efaanana etya mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala faithan abooluganda abakkiriza abange Qur'an mu nnaku zinene kkumi Qur'an tujongeremu ebidde obudde twongeremu amaanyi mu kukisoma nabbi aleeta ayinza okugobaagobako kko kwona asomedde Qur'an mu nnaku zinene kkumi n'agamba nti illa rajul okuggyako omusajja ayinza okubeera nga asembera okuwadaawadako ku muddu asomedde Qur'an mu nnaku zinene kkumi yagamba nti illa rajul okuggyako omusajja kharaja afulumye n'agenda mu kkubo lya Allah بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ومسجون ناجد مكبر يا الله جنكتا سجين دنيا الله جهادي enobu kakafu mu Qur'ani ne mu Sunna jetuogira ko wano omusajja ono n'agenda bwakwate kkubo okugenda n'emmaali ye kye bayita emmaali yo buli omu omanyi kye bayita nti kikyo n'otwala buli kyonna ekitegeeza nti kikyo n'ogenda nakyo mu jihad n'otadda n'emmaali n'etadda byonna ne bigendera mu kutaasa eddiini ya Allah tabaraka wa taala oyayinza okwenkanankana ayinza okugobaagobako ku muddu asomedde Qur'ani mu nnaku zinene kkumi abange lwaki tetusoma Qur'ani mu nnaku zinene kkumi ki ekituganye okusoma Qur'ani obulungi obwo bwetufiirwa obulungi obwo bwetufiirwa obulungi obuli okusoma Qur'ani bungi ahadiisi nyingi ayati mu Qur'ani Allah ng'atulaga obulungi obugirimu mu kugisoma n'akabenje akoolekedde eri abaddu abatagisomye atulaga akabenje akoolekedde abaddu abeesambye okusoma Qur'ani yagamba Allah mu surati Taha waman acrada an dhikri yenna gwe kanaatanda ne yeesamba okujjukizibwa kwange amanyi batugamba nti acdam dhikri dhikiri yesinga yal Qur'an ye Qur'an amakulu nti omuddu yenna yeesamba Qur'ani yasaruna yeri mwebyo byewagamba nti yagaana naye teri ekika kya pikipiki otavuga olidde essimu nayo bagikuwa ng'erimu looko otetenkanya n'ogitambuza mu akeedi ez'enjawulo muganda wange yagimpa ebweru muganda wange yagimpa kati magiramu looko mayi paswadi kati settings zeeri essimu ya iTunes biki n'otetenkanya essimu omaliriza ogikutte ensi n'ekwewuunya yasaruna lwaki togitetenkanya olina a yonna eyakukkako nti gwe Qur'ani nedda yagaana abange bugayaavu na wasawusuza shaitaan kutwesamba ekitabo kya Allah okubeera nti tuwangalya fiddiik Allah yetulaganyisa nti yenna gwekanaatanda yeesamye Qur'ani yemuli wala tagisoma bw'aba amanyi gisoma tafaayo twessa mu nkola baafizu bangi nga Qur'ani alinganga alhimaaru yahmilu al-assara akarogo yaketise ebyebbeyi naye nga tekamanyi bwa bbeyi bwebyo byeketise nam nabwe kityo abange Qur'ani Qur'ani tugiwe obudde agambye Allah nti yenna anayesamba Qur'ani mu biyoozo biprogramu kayireme kubaamu dereesi Allah agitadde mu dhiik emu ku bizibu bye tulina ebituusiza ku kino kye tuliko omuddu tokyatambulanga bw'oyagala okulya boola baabalyanga yebaagala batono baakubalira ku ngalo obulamu buzibu kweraliikira bunkenke n'aba mu ngalo bikka ennyindo bikka omumwa oli tokyassanga bw'oyagala tokyeyagala avubuka empangala gye bantambulanga mu kujooga kwe baajonga ddamu ojooge buli omu Allah amutadde w'ayagala lwapaka embeera gye tulimu si kweyagalira naye mu bitusiza ku mbeera efaanana bweti abadde okubeera nti baava ku Qur'ani abaddu twesambira ddala ekitabo kya Allah tabaraka wataala myaka ana tumanyi kusoma Qur'an omanyi kusoma ki mu ddiini hadiisi kati Qur'ani eri aqrab esembe gy'osoma ne muswalaazi eri wala kale tukubuze hadiis batubuze hadiis abange tuli bubi mu kusoma Qur'an ayogera n'awuliriza tutuli wansi tuwejjise ekitabo kya Allah abaddu bangi yastakfuuna minan naas naye wala yastakfuuna min Allah bakwatibwa abantu olunsonyi nsonyi bakwatibwa abantu ensonyi naye tebakwatibwa Allah nsonyi kususinkagana nga Qur'ani egaanyi baana batyanga mpejjisa yasaruna baana batyanga nange ndibo naye omuddu takwatibwa nsonyi kujjamu ngoye kwenda avubuka twenze omuddu takwatibwamu nsonyi kwenda naye bituuka ku byeddiini kati ate nawe olaba kati kitaawe teyasomesa ddiini kitaawe yakoleyako e Dubai gy'okolera sawu yakoleyako mu UK gy'oli sawu yakoleyako mu nsi muwangalidde abaddu bali Germany abaddu bali Russia abaddu bali Simaya maza Sweden bali Netherlands bali eyo banna Uganda eddunia baginoonyesa maanyi kituufu obusiraamu bukwagala onoonye oli ku ntuuyo zo kaseete ako kalimu baraka naye teweerabira saawa yonna okutukawo n'obuwangaazi obwo obulungi bw'olabanga bw'oyina osinkagane Allah nga Qur'ani mu buwangaazi buteriimu tebikoma wano ebyo mutamanyi kusoma Qur'an Allah nagamba nti wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma era ngenda mmuzuukiza atamanyi kusoma Qur'an ku qiyama nga muzibe nga muzibe nga muzibe amaaso tagakuddiza amma su taga kundizza atada ye yagama ati wanahshuruhu yawman qiyamati a'ma ekiri mucyo yagama ati omuddu yo Allah Ibn Abbas radiyallahu anhu yagama ati wanahshuruhu yawman qiyamati a'ma yagama ati omuddu yo Allah agenda mmuleeta ku qiyama nga amaaso ge nga talina kyalaba mu maaso ge okuggyako ng'ekkubo lyokka lyalaba limutwala mu muliro nga Allah amuziyuye amaaso ge tegayinza kulaba litali kkubo limutwala mu muliro era lyagenda okukwata butamanya kusoma Qur'an abanga abakkiriza abaana bammwe omuzadde omwana amuteekayokko bamwogera ekimu bibiri omwana naawe akuze kati era omwana akaddiwa kati namba omwana muwala we akuze kati omwana akula alagawa bana bakusaku pressure okakasa newa Allah banaakuwolereza omwana olukwata ejjuzo bbiri ssatu bibiri nga omuzadde nga mpakula agenze tebiyidde byasomye byatutte bitono agenda byo binyini tabiyina agenda bira birya mu nnaku ziizo subhanallah afiiriddwa emirundi ebiri singa agumiikiriza omwana n'asoma ekigenda omuyamba fiddunia wal akhira abadde sika ebadde bali mu kusoma katyalla ekiragiro ekissa mutuuleeka ataasomye talya kati bali aki kati bali aki abange arrazzaq huwa Allah tumwerabira Allah yagamba Allah aruzuq hadithan qudusi yagamba nti nze ngabirira naye abadde oyeshukulu ghairi abaddu beerabira abaddu beebaza mulala atali nze abaddu siqi bali mu kusoma katunuuli ebyokusoma bwe bifaanana tuna ebyokusoma bwe bifaanana ani ayina essanyu mbeera efaanana bweti basomesa bakaaba baasoma abaasimaya maneja bikoze bitya human resource bikoze bitya abaddu excellent batuuse okubeera nti bakendeeza ku bakozi ku mirimu abaffe oyinza okuŋŋaa nti gwe bagobye ku mulimu agenda kulya kusoma kwe kati akabanga kamalanga talina mulimu alya kusoma kwe abanga abakkiriza thiqa mu Allah tubeere n'obwesimbu n'obwesigwa mu Allah tabaraka wa taala fa ithan abange tuyize okusoma Quran tuleme kufuna bizibu mu dduniya muno naye bizibu yawman qiyama ate yawman qiyama ashad mbaka sallama yatulaga obulungi obuno okusoma Quran yagamba nti man qaraa omuntu yenna asoma haruf ennyukuta omuntu asoma ennyukuta emu mu kitabo kya Allah ennyukuta taleese jjuzu amenyaamenya obulungi obumu okusoma Qur'ani aya ku aya bwe bwenkana ki yagamba nti omuddu yenna asoma harufu omuntu yenna asoma ennyukuta yagamba nti man qara'a harufan min kitaabillah asoma ennyukuta mu kitabo kya Allah tabaraka wa taala yagamba nti falahu bihi lhasana ennyukuta eyo gy'asoma eyo giraba ayinamu ebirungi afuna obulungi obulungi buno bwafuna walhasanatu biashiri amthaaliha bukubisibwamu emirundi kkumi buli nnyukuta gy'asoma obulungi obwafunye bukubisibwamu emirundi kkumi nabbi naagamba nti la aqul sigamba nti alif lam mim ti alif lam mim ya la nabbi naagamba nti bal ehula kyagamba nti walakin alifun harufun alif haruf ennyukuta laamu harufun mim harufun zinnyukuta amakumi asatu zinnyukuta asatu zempeera amakumi asatu abanga obo bonna obulungi budde gye tuli mu kusoma Qur'ani ekitiibwa abanga abakkiriza ate butya singa tusomera mu nnaku zidene kkumi Allah subhana wataala mwayagaliye emirimu emirungi gye tukola olwagala olw'enjawulo abange tusome Qur'an tusome Qur'ani tusome Qur'an obulungi bw'okusoma Qur'ani budda gye tuli ennaku zitambula abange tuwefeeko sawa yonna tusingagana Allah tabaraka wa taala tufeeyo okusoma Qur'an obulungi Allah empeera gye zituwa subhanaka allahu wabihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.